endelea, usivunjike roho.
Asubuhi imefika, mimi huyo narauka, naenda kutafuta,
kutafuta
kibarua mimi sina, kodi ya nyumba sijalipa, maisha yanifinya,
yanifinya.
Najaribu kama nitapata kazi, tafuta kazi, imekuwa kazi, ni lini nitakimu mahitaji, lakini
moyo najipa,
najipa moyo,
moyo najipa, moyo najipa.
Karo ya shule
sijalipa,
maji imekatwa, chakula ni kidogo sana, watoto wangu
watashiba.
Naomba Maulana nielekeze kitanzi, nisijitie maisha yangu mimi, jaribu kama nitapata kazi, imekuwa kazi, ni lini nitakimu mahitaji, lakini
moyo najipa, moyo najipa,
najipa moyo,
moyo najipa,
najipa moyo, sitakata roho. Najipa moyo, nitakaza roho. Najipa moyo.